kulezi insuku ezimbalwa besilokhu sibukizwe likaNkulunkulu ngokuthi lifuna sibhekane kanjani ezinga lenyukele lobubi kulo mhlaba. Impendulo, ukulwa nobubi ngobuhle. Angikubingelele phinde ngamukele futhi engosini eFresh ngingusibalwa Phethe Ngema ongumlomo kaBenedict Dimethu weChristian Networks. Lokho kuzokala kulula nje, anginjalo. Ungalwi nobubi ngobubi, yilwa nobubi ngobuhle. Kunjalo nje, yikho kanye lokho akuseke singaphinde sikusho ngalesi sihloko. Kuze kube ukuthi uyazama ukuphila lokho. Akumele kube ukuthi busuke umklinye ufele kuye lowa muntu osho ongavumelani nakho kumbe mhlawumbe uhuquzela uthi nyelele kuze kube sesidlule sesiphepho ebesikwenyusela ushukela uma ukhuluma nalowo muntu. Kodwa ngikutshela ukuthi akukho nokugodwa kwalokho okusebenzayo. Akusikho nokugodwa kwalokho uNkulunkulu asibizele kukhona. Manje pho, sithandaze sithini, usibizele kukuphi? Izaga 11 verse 27. Ofuna okuhle, ufuna okwamukelekayo. Kepha ofuna okubi, kuyakumehlela. Iya. Yeka ubukhali balomqondo, ukufuna okuhle ngenkuthalo. Ukumisa inhliziyo yakho esikhaleni sokuba ngakho konke kwayo ifune okuhle. Ngeyindlela zonke ukucabanga okuhle, ukusho okuhle nokwenza okuhle. Yebona bala, yazi ukuthi ububi buzoqhubeka budlanga kulomhlaba bumelana nawe uma ukhuthala ukufuna ukwenza okuhle. Ububi soze bakuthokozela lokho nebala. Kodwa uyazi ukuthi kunesisho sesiNgisi esithi ukrim uhlala njalo ukhephuzela phezu kwekhekhe, okuchaza ukuthi masisha abantu bazobona ngidala. Kungekudala kuzokwakheka kumbe uzokwakheka ube neqholo lokubizwa ukuthi ungumuntu oqotho, omuhle, ohlelekile, othembekile nonothando. Ukwamukeleka nokuthandwa ngabantu futhi kakhulukazi ukwamukeleka kuNkulunkulu yileyo mphumela ozoyithola uma uqhubeka ufuna okuhle. Yini ngempela okunye obengaba ngokwehlukile kulokho? Bekungaba ukulandela iy'nkanuko zenyama, ulwe nobubi ngobubi? Ngakube lokho kukusebenzele kahle? Phambilini, lithi zwi, ofuna okuhle ufuna okwamukelekayo, kepha ofuna okubi kuyakumehlela. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi uyithole nge-audio ye-WhatsApp okwakho sithinde kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Kungenjalo ungene kwiwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi ekugcineni.